Komera ly'omukwano muntadde lijjuddemu obulimba wamu n'obukyayi. Kankutogende kati onsibazzaale bya ddala nkitegedde. Watyanga mufere yampangudde ensigi z'omukwano naggula kwoziggadde mulavu owangudde. Kankutogende nakyo tekimala nze lw'omukwano gujjudde. I'm missing you, I'm missing you, I'm loving you. I'm missing you, Toniki Music Uganda. Kintu mwani gene siga, oya yinzo kumuleta. Amunda vila komu mwambire, Toniki ndienu mwonze. Ya kukera tambule, akenseno diekoma. We mulavira komu egambire, timu matira forever and ever. I'm missing you, I'm missing you, I'm loving you. I'm missing you, Toniki Music Uganda.
Checks Pro.
Komera ly'omukwano muntadde, lijjuddemu obulimba wamu n'obukyayi. Kankutogende, kati onsibazzaale bya ddala nkitegedde. Watyanga mufere yampangudde, enzigi z'omukwano naggula kuziggadde. I'm missing you, I'm missing you, I'm loving you. I'm missing you, Toniki Music Uganda. Kankutogende, kati onsibazzaale bya ddala nkitegedde. Katyanga mufere yampangudde, enzigi z'omukwano naggula kuziggadde. Mulavu owangudde, kankutogende, nakyo tekimala nze n'omukwano gujjudde.